Ulimulwendo lwakuya kumulu ululwendo lwabashila ululwendo lwena lwalyafyecine mwalibamba tunkoba yengi twakulalomba amakaya mupususi ilyo tulimulwendolu senseleni senseleni inshitano mbana ipwa natulea natulea mumusumba wabashila tulimulwendo kumulu kumusumbo wabashila uko abangeli bemba inyimbo shakulumba nyakalubula mwena tamwa kabe ukuchula no kufwa tukala sangalala pe Senseleni, senseleni, inshitano mbana ipwa. Natulea, natulea, mumusumba wabashila. Senseleni, senseleni, inshitano mbana Natulea, natulea, mumusumba wabashila, mumusumba wabashila.